about money? Is it about chopper? But a baby handsome, sweet caca. Is it about fame? I'm a manini awesome. In a summer true love, no kid to no talker. Sorry that they do, sorry that they diva. Etty Mr. Love, done a cup of fever. My pens need half, my pens need giza. Relax, come on, my choka kumizwa. Pens langu gani la muyoni, baby darling. Na nadhani samahani, ukikosa kwa ramani. Nombe basi, kiundani, ndo kitu na chotamani. Honey, please, what's the point? Come on, missy, honey bunny. Napenda ne kupenda basi, serebuka. Kauli tendo li popenda chini serebuka. Serebuka luka juu cheza cheza mama. Mana yupo baby kwa takupenda sana. Lama
tunapenda tusipopendeka, tusipotakiwa tunavumilia. Lama tunapenda tusipopapenda, tusipopataka tunasubiria.
Serebuka, 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 unaweza pendwa tena. Serebuka, serebuka, unaweza penda tena. Serebuka, serebuka, unaweza pendwa tena.
Usipoteze muda, tell them hasta la vista. Ushachosho sana na mikasa na visa. Na daily wanasema wanatoka na lisa. Mijia wanasifa na yote ni tisa. Acha vumilivu labda pendo mekwisha. We mwambie hey baby boo bye bye bye. Kupenda usipo penda so unajua high five. Try to move on. Tapata na kupenda after this guy is gone. Mpa serebuka 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 tone. Tapata na kupenda we chill too. Mbona wapo wengi we chill too. Love in the air we feel cool.
You don't need to cry baby take it slow. Ongeza furama benzi ya bong. Kutenda na kutendwa na kukupong.